Paling paling at your time. Enkangela wena kuloha. La benga tola kona ngisola. Kali tela konke kimi. Nako mhlobo nabaki. Ngoba siningi insizwa wangiqoma. Shumaye,